hear this.
Now hear this.
This is
DJ Volsky. Young
Now hear this.
Playing new music
right here,
right now.
Lights off, speakers on. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs.
Oh,
man more that can be treated as a kid we're coming at him and in it every day. Your words to go teach and guide the first and the sword that the spirit has been cleansed. Oh, ah.
Playing new music right here, right now. Now, hear this. Hear this.
Don't give a smile and live up. I know in a ghetto, life will go easy for people that struggling. You often work hard, forget that this and mill. Not every day, life is sweet. Not every day, life is sweet. Me say you often work hard, forget a cup of tea. Me say you often work hard, forget
playing new music right here, right now.
Some of them are crying, others are hungry. Some are dying, it's very rare to see someone smiling. It's very rare to see someone smiling. All of this time, Jah is standing by your side. All of this time, Jah is standing by your side. Go down for your knees and call him. Go down for your knees and call him.
Donjo, 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 in a donjo, donjo. I step baba.
I'm on fire.
I'm feeling, yeah, yeah.
Playing new music right here, right now.
I'm on fire.
Playing new music right here, right now.
Shukuru niko sawa, so mina vimbada na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Shoot Satan. How are we? Shoot Satan. understand each other, so do you edify stars. How can you be Satan if you not read the Bible daytime, you can read Bible night? The Kabo could remember this. Satan and Stephen and Nicole and between you and the man, there is a big back hole, so cocky again if you finish your time began. Don't ask one, the ball up you run. When you see demon, don't deserve to pull up the trigger. No matter what, don't let your faith be triggered. Bah! Shoot Satan, bah! And what we do? Shoot Satan, bah! Cocky again, shoot Satan, bah! Devil up in death, bah! Shoot Satan, bah! And what we do? Shoot Satan, bah! Cocky again, shoot Satan, bah! Devil up in death.
Watch out, remember the back one is not for me, cause 2,000 years ago Jesus already warned it for we are so. Ephesians 6:10, don't go. You'll find that the Bible is telling us to stand. And so what we have to do is to stand firm in the word. We have to stand against the evil, and we have to stand spiritual power. So, cocky again if you finish your began. Don't ask for one, give all up your hand. When you see demon, don't you try to pull up your trigger. No matter what, don't let your faith be
triggered.
Shoot Satan, bazaar. And what we do? Shoot Satan, bah. Cocky again, shoot Satan.
Keep it locked.
Shorty, Baba, yeah.
Kama uni shorty ya Yesu, basi kuda wacha story. Kama uni shorty ya, kuda wacha story. Kama uni shorty ya blessing, basi kuda wacha story. Kama uni shorty ya, kuda wacha story, kuda wacha story. Would have a story. Would have a story. Akuna time ya longo, longo, longo. Yeah. Mam chezo ka longo, longo, longo. Yeah. Kabla kufungua mdomo, domo, domo. Tubonge papisi udongo, dongo, dongo. Kila kitu tunasezeze, tusibonge za wazezeze. Tuachane na mapepepe, labda kusifu na kupepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha goddess. Kama unisho tuya Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho tuya Udawacha story, kama uni show tuya blessing. Basi udawacha story, kama uni show tuya. Udawacha story, udawacha story. Udawacha story. Udawacha story. Udawacha story. Yanachenga na kupomoha. Maneno maneno yanapoteza na kuokoa. Maneno maneno kabla ya kuchomoa. Heri unyamaze, hey, ama buda wekohoa. Bonga blessings, bonga blessings. Bonga blessings, bonga blessings. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Watch a goddess. Kama uni show tuya Yesu, basi kuda wacha story. Kama uni show tuya, kuda wacha story. Kama uni show tuya blessing, basi kuda wacha story. Kama uni show tuya.
In the mix, DJ Posti Otaku katika tunyeji.
Napenda Yesu na yu hata sisiri. Amenitoa fire ni huko Misiri. Walidhani nitarudi nyuma easily, lakini Yesu wewe umenisitiri. Injili wazi wazi tunahubiri, kwa vijiji hata na kwa masire. Upendo wangu na Yesu si wasire. Minajua nitamuona one day. Kila kitu iwe shware, kila goti litapiga someday.
Nipe moyo safi.
Maisha
bila Yesu ni kalamiti. Hata fadhali kufungwa kamiti. Hai, kanisani ni makomiti. Na ya muhimu hakuna mikakati.
Taipa onana, jimina ye binguni tuta onana. Nimepata na funisha bonana. Nimetolea uradi za kuchochana. Oh ya ya, unarudi tena iyo mini koshua. Mini takungoja iwe mbua ama jua. Umeniwezesha mikupiga hatua. Tutaenda nawe hiyo pia ninajua.
Coming back again, hallelujah, hey. He's coming back again, hallelujah,
hey. DJ Boston,
nipe moyo safi.
Oh na na na, oh na 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 na.
Nipe moyo safi.
Oh na na na, oh na 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 na.
Sijavuta kimpipi ah. Sipigi mamiti na wana nicheki kama kikila. Jiniko underground gisima. Iwal ni gold na dai chinchila. Na kibini man simsima. Electric flow vitima. Nina Yesu niko easy man. Goja ah, usemidana. Dona anza itabidi umichipanga. Karada kuna maweri. Most wanted, madheri. Flow originator, move how is it touch this. Vile na switch mzaya ni tactics. Sifil hama party. Straight at a scene, Kali. Vitima, nina Yesu niko easy man. Sina bima kisimsima. Niko easy man. Vitima, vitima. Nina Yesu niko easy man. Straight at a 2-3, vitima. Niko juu ya zimaji. Ameniguza ni mwaki. Niko inadi. Hata wakini snapa kijiganji. Hutia reggae guy fafa. Hakuna shida, hakuna tafash. Zidi kuni jaja wakijikomit. Kumada nimejikomit baba. Bounce, tigiri bounce to this. Kigini with the beats, tigiri bounce to this. Turn up, wanadhani tuko juu ya madre. What up, watajuaje tuko juu ya mapraise. Nime stick kwa booth kama payphone. Ziki machua imebruise ya tembo. I bless the mic in quest alone, I am able. Anani elevate solas majoka meditation. Vitima, nina Yesu niko easy man. Sina bima kisimsima. Niko easy man. Vitima, vitima. Nina Yesu niko easy man. Straight out of 2-3, vitima. Behind closed curtains wako hooked on chronics. I feel good, sorry to the world. Na rain hard kabonki. Call me ya yadi vile niko ma stomping. Twati dagera kokoto. Gaida reto tiganeria uongo. Kidogo ni join jeshi ya koto. Batali ni push mkoko. This mic belongs to the king. Shame on the devil unapenda conflict. Straight from the ghetto wana teta I'm real. Siko getch but my level can't reach. Beat up the week, keep the drama slammer go pa mungu. Wisdom King Solomon. Beat up the week, keep the drama slammer go pa mungu. Wisdom King Solomon. Vitima, can give me. Nina Yesu niko easy man. Ngwaro, sina bima kisimsima. Niko easy man. Zintima. Vitima, nina Yesu niko easy man. Vitima.
What can I say? Them ask what is girl? Me tell them say me yeah the child of most high. That makes me a princess. Call me father, I the emperor. You know member say they are times. God came in and made the sunshine. Took away the shame, took away the pain. He's the only one me praise his holy name. I thank you for everything that you done for me. Despite your love and your mercy. And your mercy. I'll tell it to the whole world.
Sure. I only work with the best ones. Why die you're the next one?
Watch our check when you tuna dunga. Yes, one go need me dad. Ali me talk when you halikan. Ninga kuwa kwenye semitan. But unanilinda kama serikan.
My father, I am grateful. Umekuwa sana faithful.
Eroma sign up in the kachai. Kama siendi bungoni, watch a hear it can.
Thank you for everything that
that you done for me. Despite your love and your mercy, and your mercy, I'll tell it to the whole world. Thank you for everything that you done for me. Despite your love and your mercy, and your mercy, I'll tell it to the whole world.
Aye, 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 aye. Give thanks to the Father. Ay, 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 ay. Stone above water. So nice, I'm like it is. Nazidi kuwak on my dream. Nola, we pushing facts on the scene. Your masses never switch, so I tag on your team. Our father kila siku magoti. God speak, feeling a place, si butu na moi. Hey, na bado boss, siko nini usijichoche kiburi, utashuka tu woi. Okay, okay, yes, your pretender, defender. The part of my soul, ukipenda. Hey, na go hard, cause MCs wako tender. Beat bender, vile na take a catch up in your sender. Hey,
I thank you for everything that you done for me. That's why your love and your mercy. And your mercy, you have to the whole world. Everything that you done for me, as far as your love and your mercy. And your mercy, you have to the whole world.
Ni wa show oh oh yeah, kwa Yesu nira na mwita papa kodo oh eh yeah. Niliokoka wakacheka ho 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 eh yeah. Wakanipa wiki sasa ni mo oh oh eh yeah. Nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma. Nilizaliwa huruma eh yeah. Na place nimefika ni neema na huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma.
Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha hai.
Kumbe kumbe ya ya hai. Kumbe kumbe ya ya hai.
Hakuna hangover ni bila gharama. Labda turuke kesha au kulala salama. Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sisi ni wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Sisi ni wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka.
Nimezaliwa huruma na blessed nimefika ni neema na huruma zani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma.
Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha. Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha.
Kumbe kumbe ni raha. Kumbe kumbe
ni raha. Niko toka Monday sikusahau Maulana, ikifika Friday, Sunday, kanisani ndiwe ibada. Niko toka Monday, Tuesday, sikusahau Maulana, ikifika Friday, Sunday, kanisani ndiwe ibada. Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama Daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anapepe.
Baba userebu burudani ni kusahau na Yesu baba.
Ai, nisiwe kama mwana mpotevu, nifanye mwaminifu ka Joseph. Nisiwe kama mwana mpotevu, niepushe majaribu ka Ayubu. cheza de, dance de, ukiweza de, kama dau de. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anabebea. Tunalala amka, lala amka, sidi kutumbea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anabebea. Tunalala amka, lala amka, sidi kutumbea. Niwako toka Monday, Tuesday, nisikusahau Maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisa nini weibada. Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka, Yesu anabebea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anabebea. Tunalala amka, lala amka, Yesu anabebea. Tunalala amka, lala amka.
In the mix, DJ Vos, Otahu Kazikati.
Chini ya mekuanda.
Hey, siku fiti Yesu akikuza wewe jua hakupiti. Ukiwa na yeye kila kitu iko fiti. Shetani ya siku kalie wewe siyo kiti.
Kuna
Kunande Kunande
He'll do kill you.
Kunande. In the mix, DJ Post Otahu Kazi
Kunande.
Keep it
Kunande.
Lights off.
Kunande.
Speakers
He'll
on.
Kunande. Kunande.
This is Kunande. This is
DJ Volsky, Young Fire.
Nilikuwa na omba fair. Yeah, my burdens were too heavy to bear. Christ aka come through me ni kama
sema God's idea. Kuteseka kwako sio God's idea. Hands up, it's the most high here. The most high here. Let me hear. God's idea. Kuteseka kwako sio God's idea. Hands up, it's the most high here. The most high here.
Kafiri
kupika sangwe, sangwe Vigelegele na neremo Kwa maana Mungu wangu Yesu, amenikuwa tuna niko zile za Na fili kupika sangwe, sangwe Vigelegele na neremo Kwa maana Mungu wangu Yesu, amenikuwa tuna niko zile za
Yes, people, yes, sangu
Zile za
Yes, people, yes, sangu
Zile
kupendeza. Yesu amenipatia niko
tu. Playing new music right here, right now.
It's never not serious.
This is DJ Volsi.
Na fika sangwe, sangwe. Vigelegele na neremo. Kwa maana Mungu wangu amenipa tu na niko zile za. Na feel kupika sangwe, sangwe. Vigelegele na neremo. Vitapiga. Kwa maana Mungu wangu Yesu amenipa tu na niko zile za.
Zile za.
Just a little bit of a rag. In the mix, DJ Posty, Otaku, Kazuka, Tiki, Kiki, 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 Kiki,
Nikama, usicheze na neno. Nikama, usicheze na neno. Nikama, usicheze na neno. Nikama, usicheze na neno. Nikama,
get bus.
Siku moja huko binguri Setani leta nyoko nyoko. Anataka geuse serikali. Kumbesa godi ya korada. Mungu piga setani rali. Mwambia setani alisukizwa. Pamoja na mapepo zake. Wakasikia kama kulana jitu limekula sende. Daudi kijana kuchunga mbusi. Sisi kumoja maso kapatana. Unadhani Goliatha tabona Daudi. Goliatha kujia Daudi. Daudi kuchukua hive. Chama Goliatha nayo kichwa. Goliatha kasikia kama kuu.
Chisa nika umepigwa rani. Chisa nika umepigwa rani.
Musa kagawanisa mali Israeli wakapita katikati,
katikati.
Sifarao wakawafunda nyuma. Akirani yatawasika. Si Mungu ni wajabu. Alingoja tu wa Israeli wapite. Walipo maliza kupita Farao walisikia kama
Vitima.
Kumbuka Sodoma
Gomora.
Mende ilikuwa imejawa dhambi. Si Mungu kawambia tubu. Si wakadhani ni mchezo. Mungu katumania lote. Kumwambia toke huko upesi.
Akiawa.
Hata hako amefika mbali Sodoma Gomora walisikia kama
Vitima.
Chisa nika umepigwa rani.
Vitima.
Chisa nika umepigwa rani.
Ni vitima. Ikibamba sana sema vitima. Ni vitima. Ikibamba sana sema vitima. Ni vitima. Ikibamba sana sema vitima.
Get bus.
Kuna kijana anaitwa Uza.
Uza.
Walibeba sanduku la agano. Kidogo tuli kateleza. Si Uza akadhani linadunda.
Yunda.
Akakimbia kulisikilia. Kumbe sanduku la agano alikusambi. Na kumbe jamaa hakuwa na form. Kidogo kidogo jamaa kasikia. Siku moja wana wa Israeli walifika mji Jeriko. Wakakuta kumefungwa. Si wakaanza kuzunguka ukuta wakiimba na kusifu.
Wajeriko wakadhani ni mchezo.
Si moja ifike mara ya saba. Wajeriko walisikia kama
Vitima. DJ Vosti is also on Twitter at DJ Vosti the DJ. Keep it locked. Vosti.
Who does it determine?
DJ Vosti. Real on the big team. Selector.
Yo. DJ Vosti. DJ Vosti. DJ Vosti. Spartan to the world. Yo.